Sula mar 95. Puonj ewi ketho kend kod hero nyithindo. Mathayo sula mar 19 matindo 1 nyaka 15, Mariko sula mar 10 matindo 1 nyaka 16, Luka sula mar 18 matindo 15 nyaka 17. Weche madongo miwuoye sulani. Yesu nyiso paro ma Nyasaye nigo ewi wach ketho kend. Mech mar ng'ato weyo ma ok odonje kend. Gimomiyo dwarore ni ji obed kaka nyithindo matindo. Ka Yesu kod jopuonjre ne owuok Galili, ging'ado aora Jordan kaeto gikadho Perea ka gichomo yo milambo. Kinde mokadho kane Yesu ni Perea, noyudo senyiso jofarisai paro ma Nyasaye nigo ewi wach ketho kend. Luka sula mar 16 matindo 18. Sani koro gibiro gi wachno mondo gitemgo Yesu. Musa nondiko ni ng'ato ne nyalo ketho kend gi chiege kapo ni chiege notimo tim moro makuodo wich. Rapar mar Chik sula mar 24 matindo 1. Jogo nigi paro mopogore opogore ewi gik manyalo miyo ng'ato keth kend chuth gi jaode. Jomoko paro ni dondruok matindo tindo gin moko kuom gigo. Omiyo jofarisai penjo Yesu niya, be chik oyie mondo ng'ato keth kend gi chiege chuth nikech wach mora mora? Mathayo sula mar 19 matindo 3. Kar tiyo gi pach dhano, Yesu dwoko penjo gino konyiso chenro ma Nyasaye noketo ewi wach kend. Owacho kama, pok usomo ni ng'at manochweyo gi a chakruok, nochweyo gi dichwo gi dhako, mino wacho niya, nikech mano dichwo nowe wuon mare gi min mare mino padre gi chiege, kendo jariyogo nobed ringruok achiel. Omiyo koro gin jariyo kendo, to gin ringruok achiel. Kuom mano gima Nyasaye oseriwo, dhano mora mora kiko pog. Mathayo sula mar 19 matindo 4 nyaka 6. Kane Nyasaye oriwo kend mar Adam gi Hawa, nokoketo chenro mora mora mar ketho kendno. Jofarisai penjo Yesu kama, kare ang'o momiyo Musa nochiko ni ng'ato nyalo riembo chiege kuom miye barua mar ketho kend kode chuth? Mathayo sula mar 19 matindo 7. Yesu dwoko gi niya, Musa noyienu ketho kend gi mondeu nikech chunyu matek. To mano ok e kaka osebedo ga chakruok. Mathayo sula mar 19 matindo 8. Chakruok miwuoyeno ne ok ochakore ndalo Musa, to ne ochakore kane Nyasaye oriwo kend mokwongo e puodho mar Eden. Kaeto Yesu lero puonj maduong' mowinjore ji ong'e. Owacho kama, awachonu ni ng'ata ng'ata maketho kend gi chiege chuth mak mana nikech wach terruok. E dho Grik en poneia. Mokendo machielo, ochodo. Mathayo sula mar 19 matindo 9. Kuom mano, kalure gi ndiko, terruok kende e richo manyalo miyo ng'ato keth kend gi jaode. Mano miyo jopuonjre Yesu wacho niya, kaka mane kaka bet kuom dichuo gi chiege, kara ok owinjore ng'ato donje kend. Mathayo sula mar 19 matindo 10. Kuom adier, ng'at maparo mar donje kend, onego ng'e ni kend en gima siko. Kowuoye wach jomoyiero dong ma ok gidonje kend, Yesu lero ni nitie jominyuolo ka gin buoch, kata buoch ma ji emoroyo, mamiyo ok ginyal nindo gi mon. Kata kamano, nitie jomoko ma yiero mondo gidong ma ok gidonje kend. Gitimo kamano mondo mi giket pachgi ahinya e weche motudre gi tij yalo wach pinyruoth. Yesu jiwo jowinjone kama, ng'at manyalo rwako kit ngima ma kamano, tiende ni weyo ma ok odonje kend, mondo tem kamano. Mathayo sula mar 19 matindo 12. Koro ji chako kelo ne Yesu nyithindgi matindo. Kata kamano jopuonjre ne geng'ogi, nyalo bedo ni giparo ni koro gikonyo Yesu mondo ji kik chande. Ka Yesu neno mano, mirima make kaeto wacho ne jopuonjre nego niya, weuru nyithindo matindo gi obi ira. Kik utem geng'ogi nimar pinyruoth Nyasaye en mar joma kamago. Adiera wachonu ni, ng'ata ng'ata ma ok rwak pinyruoth Nyasaye kaka nyathi matin, ok nodonji e ngang'. Mariko sula mar 10 matindo 14 ga 15. Luka sula mar 18 matindo 15. Donge, mano en puonj maber ndi. Mondo warwak pinyruoth Nyasaye, nyaka wabed joma muol kendo minyalo puonj mana kaka nyithindo matindo. Yesu koro nyiso kaka ohero nyithindo matindogo kuom ting'ogi e bade kendo gwedhogi. Bende nyiso hera makamano ne ng'ata ng'ata marwako pinyruoth Nyasaye kaka nyathi matin. Luka sula mar 18, matindo 17. Penjo mag nuo puonj. Ere kaka jofarisai temo Yesu e wi wach ketho kend? Kaluwore gi Yesu, Nyasaye nigi paro mane e wi wach ketho kend? Ang'o momiyo moko kuom jopuonjre nyalo yiero mondo gidong' ma ok gidonje kend? Yesu tiyo gi nyithindo matindo e chiwo puonj mane